matio matek, matek. Lugha yangu ni kasha machek, check. Jina kubwa, don't you forget. So kinitaja una put some respect. Twende bass mine, mine. It's all about the cash mine. I'm a punk ass, cause wanna go back when I grind in my pro cast. Wanna sound so funny, clowns looking like a bunch of downtown dummies. Nina new money, old money, baka young money, rap money, lost boys, atakani drug money. Ikifika ni maganja pana cheza arif, especially kama eko pesha arif. Haijawai tosha so ongeza arif, hustler, kila siku niko pesa tarif.
Ati yama tech, ati yama tech.
Ni kibao badida webado ile grandi meshika general unezani itadifao ama faliju bado na daima mita rasmo dotoka enzi za kajairo your flames utadhani mewasha tanka nikona mbogi mbaka slepande za kairo na shode flani utadhani waka sablanka OG na ile package ya jolejo ni washakando ni kikemea mapepo chusa kome pipo arabi na si mcheso lipa pesa yangu leo siyo keso Ambia promoter iso fans ni kidogo Mpe contracts asome terms na kimombo And to the fans ni kionjo Mr. Moneybags komi Stanley Livondo
Hey, ati yama tech, ati yama tech
Kwenye ugali na obambla
Obambla
Nikisikiza ohangla
Kwenye tiyo mateka ni mia mange
CEO nite boss boss Of course boss Mini don kama boss ko Blowing money fast Hakuna mambo ya moss moss boss boss Utadhani business ya wash wash
Atiyo mateka, atiyo mateka
Yeah.